polepole tufike salama. Haraka haraka haina baraka, tena huleta karaha.
Enda polepole tufike salama. Enda polepole tufike salama. Ombi letu wadau, zidisha mwendo wa kasi. Uwajali watoto, wape nafasi wapite, wape fursa wavuke. The little angels we all love. Enda pole pole tupike salama. Enda pole pole tupike salama. Enda pole pole tupike salama.
Tazama takwimu wewe, tumewapoteza wengi. Dunia ajali janga, upata wote popote. Uwe chonjo mwenzangu, epuka janga ajali.
Enda pole pole tufike salama. Enda pole pole tufike salama. Enda pole pole tufike salama.
Bidibiti mwendo tuweke, mishibibi ya tufunge. Simu tuweke kando, bombe tuweke kando. Tuwe macho njiani, tunapoende shagari.
Enda pole pole tufike salama. Enda pole pole tufike salama. Enda pole pole tufike salama.
Zante la mokuse okede liboso eza kokomate twende pole pole.
Salama. Enda pole pole tufike salama.